said latest music that can
offer. What Tuahete, manager zimeupu wakabombo. Elu isemi jetu, na mwata wisdom wazambezi. Wagachi nyamanga tuayoya, haka ndungu. Wanda wewe na hete, mayambale chiwamba, isangu. E mwata Clifford, mwata luwaya, watu yeyaya, usalila ikaze. Sky Jeep Pastor Wesley. bachi bari bari. Calling is a silent wisdom. Puta face nava nyapa safunyina. Nava mata muka welele. Diamond Simba achafuma yaya. One it fonge and that's layer.
Tunakwenda kumbu mizela kwema.
Vanya.